exclusive from Afrofy.com.
Hey, Ashan, with that.
Hey, raka bagamba zona, shanya hapo zona.
Hey, raka, shanya.
Hey, achikata.
Rande, nikahiri munga mwarisha hapo nishiparufu mrefuwa.
Hey, bagamba, anashila pita manji pa insta, ndiye tambo tu mafoto kusami tamba na muna. Ya, mre mwneke achikata bagamba zona.
Mwachewi. Shani, uyambo kumbiko vuchu matopo mwachu, wambo kumfuisha buwe.
Awa, teka miufuisha buwe wachu kudile, teme wafiri
yari. Hey, andatu mfuno mbolifuwa shani.
Hey, kaira pande pishaka wetini manje, ndefu wakunchako, tuma photos muri ya ina situation.
Anko shati mwache wa, ndura wino wato nsiri kukapisi, ulecha yu ambiru kushana yonsei.
Hey, ura wino mkamba?
Hey.
Nomba na chita shani mbakamba zona 3 siishi bikwe.
Wache mwira shari la sana, taura mfako 10-10 photography mwache.
Ah, wana bakamba, mwana tupakinga ku.
Eh, kwa mtu mina phone kai?
Ayo karamba na lirufi ya bagamba.
Okay, ayo fia shara tuwala kurundura na Mr. my areas.
Okay, bashkudi.
9, 6, 8, 6, 0, 0, 2, 3.
If we are, Rome shit, I see ya.